Minister w'ebyobulamu omujja Dr. Chris Radiomusa akwasiddwa ofiisi mu agenda okakkalabiza emirimu n'asabibwa okwetegekera ebisoomooza ebiri mu minisitule y'omuli obuvujjirizi obutono, ebirwadde ebibalukawo, abasawo n'abakozi abatono mu malwaliro, ebitongole obutaba na bukiiko obufuzi obujjuvu, amalwaliro amatono n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Nampala wa gavumenti mu paalamenti era abadde minisita w'ebyobulamu Dr. Jennifer Chen babadde akwasa munne omujja ofiisi yagambye nti waviiridde mu minisitule ng'eggwanga litawanyizibwa ekirwadde ky'Ebola, nga kino nno ky'ekyomulundi ogw'omunaana okulumba Uganda, n'amusaba okubeera obulindaala ne ku birwadde ebirala. Asibye bakozi abalala mu minisitule y'ebyobulamu naddala abakola emirimu egy'ekikugu okwewala obukuukuulu ate bakole wamu ne minisitule y'omujja abaweereddwa.
The ministers need to be informed about the health sector. I was lucky that I was in the health sector all through, so I could find my way around. The new people are new in this place.
Minister by'obulamu omujja Dr. Chris Radiomusa yamye okwongera okulwanirira eby'obulamu by'eggwanga kubanga akomye mu ministry gy'alinamu obukugu.
What is Ebola? Ebola means this thing that I appreciate. Even if you ask me how many strains of Ebola do we have, I can tell you, and their history and so forth and so forth. So, I am happy to be working with all of you.
Mbele yemu minister Dr. Chris Radiomusa wadde ofiisi eri amudidde mbegere wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Justin Lumumba Kasule ne yeemulugunya olw'omutemwa gw'ensimbi omutono ogwebwa minisitule mwabadde ensonga ya nkizo nnyo. Minisita wa tekinologiya n'okulungamya eggwanga Justin Lumumba Kasule yasabye abagenda okukola nabo beesibe bbiri ate bafungize okulaba nti emirimu gyabwe gitambula bukwakku.
By the end of the two of first year, we should have left where Honorable Variomus is leaving us, and we should have made some steps forward. Because technology is running at the global level, let's not allow anybody else or any institution or any ministry run ahead of us in terms of...